bado niko down sina kitu wala sijalewa nimeamua kusema kule vile mimi nakolewa nimeondo kasi wa moyo wangu nataka nitoe nikikuona happy na wisi moyo wangu elewe hata kiwa faa mbele yangu kipita nishanga machizi wana nipa mone sika tiketa ma sikui nani yako sikui flane kwa kukipita nai najona mdogo si usezi yako alivu jitupia machiani kama mia jinsi kali sio mdosho najua kupangilia mini nani sejua hata kumechi mpaka nigonge kwa mchizi flando iwe flesh na na sometimes napigia desk kipupi na life gumu ila pia naitaji mpenzi na choskia nyuma pazia sifa ira fiki sako wakikwambia girl
I don't wanna live this way life get tight to me like a way I don't wanna stay
Baka unipigia chini ndiyo furaya ukikwelda omba uwe na mimi Sema na moyo wako usikilizo unasema nini Mapenzi so pesa ila kikosekana jamini Kwa mstibu acha waseme nyao Wala sikae mbali tusiwape faida wao Kidogo nilicho nacho nitajita idi mwezao Ukurai ujidai tufunge midomo yao Tumaisingi ya mtaa Nyumbani ndiyo pale wanafaita aslay Kwenye mistali mekale sunapenda na voflo Takuandikia njimbo kale minapenda na wajikontrol Mitajilo maishaile Sakana mimi wasikie Ni moto moto na mbo jibulangu niambie Nachosikia nyuma pazia Sifa hii rafiki zako wakikwambia girl
I don't wanna live this way Life get tight in me like a way I don't wanna stay this way Life get tight in me like a way
Thank you.